sabi tidal bilido kebe mati dedo lelede amendi nyande fu jokolbe buri naarade bangal golland hore mu'en golleji dibi naarto bangal mudum sanne woni demal awgal jaagu kany ko nande mudum maryam gindo yo deso kalsi gollirgal goto jeeyo ngureji bankasto holti wida gollirgal makongal rowande yihi tidal mawdo ciagal ko nawtori produit goto mo sarti mudum jabbi
ala entreprise sanni firede
gollir amande nawiye sanni fire en codan gawri fakoy e kanye nyebbe sotudidi rawanen mi mursi tonngaji tati nyebbe di ndisnumi ana wara libbi yalla sotude produit mum ni autre o sarti mum ebbe non
entreprise tien
Omar Jassana kanyindu yo suka jokol jangudo jande margal liddi sikasoto le pare leedi amendi jogido ngesa mudum ngoddirka ngallurane kiloji chapannay joy ila hitan 2015 o do suka jokol ana wada to margal liddi holiti wida wonko hebata gollal makongal
nous faisons la production dans les vins
mi maran liddi faadi mawna min jeyanno keccho majji mi urandunno yogaji fa wata min puddan na moyinde nyamduji liddi gongal zarnya dun no min endama carotte choupom dandi namasa papay ko nande mudum
agrume de papay
gal do kebal ka wana nom tan wardi e juure odo jokolle golno hore mudum sumi bettike jilli latid sababu yopudam wadde odo golle hore o holti wiide wam dati kandi jokkede yella gollirgal ma an heba hunchaade yarde yeso
min baa fi hinade don e don golleji di fuf an hani wadira jamjam an hani min tawro dun gollobe hantibe bamobe dun hakilaji amen min en goddi dun yimbele mbajoto min suni min kebiti Allah e gollo nedon handun no be dorade famu du hono jogorade gollirde on dido sifaji latiki sababu min baa hinade golleji di fa do gonden do
I go concept ana hakuna gollirdi pabotodi entreprise ngaji leede amendi yalla kebe mu em ana yara yeso fatu gaku kany woni lamido gollirgangal won dati yogaji di holiti tamen lehem
immersion professionnelle
ay gollu gollidi no lato sababu on tande hore togol kabar mu fa ba ele gollidi di mudi wattu dobbo fa yotade wattu juddo ni biidun ko wiyete business factory kawtal ngal yobotake datuto ngal sababu mi joji jirwa golle hebe le mali total dun no dunke embe yalla bikino do e projet ngaji nokku tatobo dum no wodi yalla be tonira hakilaji do wajuji di totta yalla e kibani budde projet ngaji santide
projet solide
jokol bebe tawrede mu em hakilaji kesi ana wawi latad sababu beydude kebe mu em ana wawi du latad sababu golleji boyoji nam holitiri wida dunke andan be kawaruji bilide kebe nga Umar Bitibali goto e mabbe ka holiti wida wajibi kina jokol be dan jandiji yogaji di jangina fewde e majjum
améliorer la lutte
be dorde famdo jokol jaw mi honani haybude wakande kalisi o e buttude nyamandiji an haani wattana hakkilo kala am soddaaji njaltuuji bangal fratiji mbawdu hebede e kabar jangu haybude cogguuji e kanye kala ko resa no mila wiide soni dum do fof hutina mahore jogulironde wala wul e kabar mudum
chak sumano dunke andan o kabaroji bilide kebe goddo kasem du holiti wiide rafi andan gol dewte darontodi titalaji matiteedi ele gollande hore mudum yo hunde kande daranede kanyundu
ya de concordat
no wodi seriaji kaldal e kawral mu intingul gulirnde madun haybude pati da budda sinyinte grand juge kunido jago ne meta ta kare wide yimbele jotata ko fi dido seriaji tawene di tarti ko hani tan yu di teddine yalla hinal telaji di gulirde de jogi
dunke andan be kawarju bilde kebe ka fu ona jabani le nyalomo hande o wide golonobe hore mu embe an hani ko nayoro bangal golleji goddi kasem di hunde hebete mudum ande kesede ko ramiji kanyo ko nande mudum fati gollirde mabbe de udda